We chujio, sweke niyo ililangu tundo simpokonye. My love, wow, 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 inachota ni palosi. Brand new level, so pretty, pretty, na yo shepe kidosi. Na hiye, mwena gololo, shaku, shaku. Amando mbolo ya solo, ma. Mamba nimechoka, staki aku. Utanyacha zina ni chokona. Waite, waite, waite mama. Tulisema unataka chovunguni kwa yocho kikuchutama. Waite, waite, waite mama. Tulisema unataka chovunguni basi ponyea chutama. Oh mama, isiwezi kukaa kwa beti, uje nikufikishe kilele. Moga chuma fungo fereti, maja pita ujisime mwene. Mambo ya maringo siwezi, uje nikukune atinwele. Ona nisha simama,
Ilaila, you dey worry me like Ilaila. Baby no go live a go shiva. Your body dey wave like a river. Wah wah wah, make a hand to you. Break your back, make a sound for you. Omo get rotate what the Lord gave you. Big talk boy, I go dey for you. Oh my sexy mama, say you fine like a diva. Oh my sexy mama, you dey giving me fever.
Waite, waite, waite mama. Tulisema unataka chovunguni kwa yocho kikuchutama. Waite, waite, waite mama. Tulisema unataka chovunguni basi ponyea chutama. Oh mama, isiwezi kukaa kwa beti, uje nikufikishe kilele. Moga chuma fungo fereti, maja pita ujisime mwene. Mambo ya maringo siwezi, uje nikukune atinwele. Ona nisha simama, de 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 de.